Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala. Boma kombo mani kopo kopo, leo ndani twa kesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Satuende gisamu gile, sambamba, apo vipi inabamba. Ino gile, inatamba, basi chani kamusamba. Wataweza kweli, kushindana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala.
Ati mselema, ati cha selema, Mambi nyengema, lishimo metema.
Amefosi bifu mseleleko,
tumekwepa.
Amebaki masono neko, Kwanza kujagati, kisha kuwasha, cheza kama monkey, kunjo kidangi dangi. Tumewachapa, akichomoki, kimewa nasa, wana tapa tapa. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Zuka ukipanda na ile shate na vua, Zuka ukipanda na ile bukta na vua, Jamali na vua, Mama na vua, Mwazenu na vua.
Basata
napiga yope,
uwezi.
Bona piga yope,
uwezi.
Iyo bona piga yope,
uwezi.
Mi napiga yope,
uwezi.
Kale napiga yope,
uwezi.
Mi napiga yope,
uwezi.
Momo napiga yope,
uwezi.
Fungwe napiga yope,
uwezi.
HipLifeHipHop.com.